Onani chitunzi tunzi cha kumi chisanu ndi chinayi. Abraham apempherera Sodom. Genesis chapter 18 verse 16 ufika pa 19. Mulungu anaganiza za kuononga Sodom chifukwa anthu anali oyipitsitsa. Anauza Abraham zomwe anali kufuna kuchita. Abraham anakumbukira Lote ndipo anati, "Kodi muzaononga olungama pamodzi ndi oyipa? Kodi Mulungu woweruza dziko lonse sazachita chilungamo?" Abrahamu anapempha Mulungu kuti asaononge Sodom. Ndipo Mulungu anamuuza kuti, "Ngati ndipeza anthu olungama khumi mu mzindawo, sindidzawononga." Amithenga a Mulungu anatsikira ku Sodom, koma munthu mmodzi wolungama mu mzindawo anali Lote. Ndipo Mulungu anatuma moto kuchokera kumwamba. Sodomu anaonongeka. Lote yekha ndi ana ache akazi awiri anapulumutsidwa.